teddi faydi min calmini kala kadi ɓe oɗo wattu si joni tamani dow yewtere hertanade sukaɓe acide jeune kala cakkita yontere tikkiɗe ala hande Mamadou Sama Sekou mine wondi ɗo e Oumar Waygalo Diawno feere no mbaɗɗa
mbiɗe selli basu fowaɗa e sembe Sekou
josude sukaɓe
alhamdulillahi
ko jogotoɗa ɓile mbaso o wawi mbiɗen Waygalo
non wori sembe Sekou no mbiyetenno cakkita yontere fo eɗen jogimi ɗo sukaɓe ko heewi ko nayri banggal joni ko heewi mabɓe fo soɓe gaari faɓe ɓa gaɗa cuuɗi ɗum wono koɓe mbiyata mariage ko soɓe jeehi le mairi gayɗi kamɓe ko nandi e muɗum teni gay traditionnel ɗum woni aɗa andi kon teni traditionnel sembe Sekou
ɓurnaki fina tawa
non jaati wori a wofoy fe yewtere meɗen nde noddirten ɗum woni page histoire tariki leydi meɗen ndi e jaara e démocratie garen timmimiren e birki sembe calɗi
noon tigi jawno feere hono mbiɗa ni sukaɓe hewɓe joni mbiyan so ni mbiyan kurtugoji ana woodi hewɓe mabɓe joni kadi mbiyan ɓurnaki fina tawaji amen ɓe nawtorto mbiyan mine mbila andude no gurɗa jawno feere
noon wori sembe Sekou sa ƴeewi ɗum iɗum garɗi sanne ko heewi sukaɓe fuddano gondi heɓude hakkillaji ñalawma hannde fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boule Ali Sissé
sukaɓe hewɓe hesini ana kurtina joni kadile meɗen fina tawa woni ko ɓornoto ñande kurtugo muɓɓen hono jara e joom suudu muɗum e kolliti wiide ɗum ana waɗa faɓe ɓeyde daranade fina tawa Mali
mi e joom suudu am mi ɓami anniya ɓornade paddule tawangaji yelamde keɓa yettude fina tawa leydi Mali ñaloma kurtunoji amen ñaloma tedduɗo e juuɗe amen ɗum saabi so mi ɓami anniya ɓornade ɗeɗo kaddule ñaloma kurtunoji ɗi yimɓe fa heewi fuu mani kaddule ɗen min ɓorni ɗe
nawtorogol ɓe sukaɓe hurtinoɓe kadile meɗen fina tawa a nafa sanne moƴƴinoɓe ɗum e wi asa guppe Camara kuminiɗa ñowgol kadile moƴƴinteɗe le Mali kadile moƴƴinteɗe Mali kana ɓornede ñande e yammereji tan an hani tawa yimɓe ana ɓorno ɗum ñande fou
wona ñaloma kurtunoji tan kaddule tawangaji leydi Mali hani ɓornede eɗi kani ɓornede wattu fuu nokku fuu to gollete fa yettade ɗe cuuɗe e kolgayi saabi ɗum latto sababu mawɗo mbawɗo yerwude keɓal leydi mbiɗe kani ɓornade ɗeɗo kaddule fami kolla yimɓe wiide le leydi Mali ɗi moƴina
sini yoga e hakkille muɗum ɓornogol kadile meɗen fina tawa ana hani ley kurtuguji yoga fa hande hakkille muɗum wesgaji ɓornoto kañ e robbogaji ñawtuɗi
oumar waygolo mbiyan banggal yewtereji meɗen hertanaɗi 22 septembre hande e meman haala tariki dow kabaru démocratie ley leydi Mali
noon wori wakkande kanko Moussa Traoré o en mbiyan lanɗo yurmomo yafomo wattu jono ɗali adduna wakkande laamu makko hippitande nden démocratie ɓangui ley leydi meɗen ndi hitande 1991 fa keɓen famtare keɗɗemo kanko noddirtiɗo Boubacar Séga Diallo yo andan ɗo kabar tarikiji le leydi ndi komo sifi dow hen
caggal ko fédération Mali fusiko nen leydi Mali hewti hoore muɗum parti goto wonno dow leydi ni fa ñoloma mo Moussa Traoré waɗi Modibo Keita coup d'état so joini fedde noddirtene comité militaire de libération nationale semelen joinɗo ɗo leydi ni laamu sembe fay goto wawano wadde ko yiɗi ɗo leydi ndi yimɓe ana fiye ana holle si torda fu saabi fay goto wawano wadde na halde ko yiɗi dow leydi ni caggal noga e jeego lewru mars hitande 1991 laamu Moussa Traoré o saami ilane haala démocratie war le leydi Mali
voilà en jottima yewtere meɗen minimag jawno feere tama wonko andanɗa nokku lollirɗo malitel da
inchallah no hani ko tawi so boma ko ɗo gonɗa kañe caggal boma ko fo wona hani ko tawi wonko andanɗa neɗo nokkure Mamadou Sama
noon ti on ko jaati ɗo ɗum woni nokku ɗo mbiyen lumilɗo yimɓe ele heeɓe ɓuuri duuɓi kewɗi hannde kay sukaɓe ne yaha toon daara ko mbiyan watta en jiiba iwde jeeyoɓe téléphone ngaji moƴƴinoɓe téléphone ngaji eko nande mum en mbiyan min mag meɗen yewtere jontere nde e dowɗum fawi mbiyan keɗɗanna ko heɓon en Mamadou Ali ak Ali Da e dow faystango Ali Sissé
nokku noddirteɗo malitel da min goni Dravela commune Tatoɓare Bamako le oɗo nokku sukaɓe joguiɓe diplôme fa heeɓe gala ko golla ana wondi tewtude ko wawi jogorade hoorem won cottoɓe téléphone won woɓɓe muƴintinoɓe téléphone ngayi bonɗi ɓe fuu ɓe kolliti wiide eɓe mbawi daranade hoore mabɓe le oɗo golle
les activités dont moi je mène c'est
golleji ɗi gaɗan min ɗi woni sottude téléphone e muƴintinde min heeɓi wadde suuɗi le golle ko gaɗan min ko so wona ɗo ni mi suka jokolle joguiɗo diplôme o so mbiɗa heeɓa ko mbawmi daranade hoore an saɗɗaji am so wona ɗum fay so a witti luumo mangoto a tawan to bandi e bandi e an nokkule ɗe fuu fay le galleji yimɓe eɓe to gam ɓe garan ɓe bonna inde yimɓe ɗo ɗum wona gonga min ndiyam jeeyanmi malitel da min haaji an fuu wala e kalsi gorko mbiɗe tewtana hoore an kalsi mbiɗe muƴintina téléphone ngaji yimɓe mbiɗe sotta couchette ngaji mbiɗe heeɓa hen sanne ɗum mi heeɓi kulleji fa heewi malitel da ɗo luumo ngo ana heewi yimɓe le wimaɓe so won yimɓe kooliɓeɓe woɓɓe ka hoolakiɓe so wonko jaaba sonde ala wayi suppaade hooreede so wonaa ɗum won yimɓe gomɓe ɗo jiltotooɓe maire tewtooɓe kañum en du ko heɓata yimɓe ngarooɓe jaati woni tewtooɓe ɗum sabi so a warti janngo ɗo kasen a tawtataaɓe ɗum fay ñannde won gujjuɗo téléphone suka jokkolle gooto mo o soodi ujunaaji capantati cfa ɓe ngari ɓe cotti téléphone o yeeso an ujunaaji sappo mi soodi blackberry samsung iphone so haaji an wone kalsi ɗum miɗe waawi wartude mi sotta ɗiɗo téléphone ngayi ɓeeɗo sukaaɓe jokkolɓe jogiiɓe diplôme ɓe ngala ko golla holiti wiide ana ɓuraniɓe narde ko wurda nde oɗo golle fade maɓɓe heɗde nde ñalaɗe ngaroɗɗe goɗɗum koɓe golla
jawno feere oumar waygol e mbiyanna en jahan to kita toon ɗo sukaaɓe hewɓe ɓami anniya ittude huuɗo cour nokku sesref cercle o
so en mbi ccrf ɗum won suud doctorore wonde toon de sembe seko wallitindude ɓe gaɗi ko yaata alangaji tati eɓe natale oɗo nokkoɓe itta huuɗoji gonɗi toon ɗi koni fana muɗum faɓe ƴeelano suud doctorore wonde toon de laaɓirta
mbiyan ɗum o hono ɗiɗo golleji ana hani yettere sanne oumar waygalu
mbiyan non wori e jara birki sembe calɗi
toon tigui jawno feere mbiyanna championnat ngaji leyɗe europe hewɓe puɗɗiti mbiyanna imadara mabɓe ko wiyete saison 2020-2021
noon wori a woofay fe on ɗo wattu fou gérngaɓe hewɓe ana gondi e waylitinde ɗum wono équipe ngaji ɗo piyata wattu jono fa keɗen famtade gaare keɗe ko min e hoore moƴƴimmini on dow henno
attaquant uruguay louis soirés mo duuɓi muɗum mbarta duuɓi capantati e tati o ufc barça o yeehi atlantico de madrid wakkande ɓe mbaynidiranno e makko nde o wi o weltiki sanne komonati e tariki barça alkamisar ƴaɓɓinonde o haali kaɗo haala on ɗo wattu fou alvaro morota iwi atlantico madrid gandiki juventus soirés wara lomtamo karis bell mo real madrid luuɓi wattu joni o tottenham josé morino wi ana yeeli o fiya fa gasa fa tawele guɓal muɗum galle ko warta ko chelsea soodi gol keso edouard mandi ɓe coodi ɗum million ji noga e joyyi euro ana hani wadde e juuɗe mabɓe duuɓi joyyi
jawno fere ɓe bangal jawbuji championnat leydi france strasbourg fi dijon baddel mbiyat kowal Montpellier ngabbi dow Angers baddi nayyi e gootel
non wori a woofay fe on ɗo wattu duɗum woni nanta kañe santitene du keɓidiri holi tawede homo fof heɓɓi baddi ɗiɗi marseille kañe lil du keɓidiri homo fof watti baddu goto
ndenno kikiɗe hannde olympique ilon e kañe lorion mimodiran ley ñalawma goto dun mbiyan rens kañe e paris saint germain mimodira to stade auguste delon
non wori sembe seko e mbiyan so mbaggu weeli tan yoni ɓilede sukaɓe e jootiɓe kala ɗoɓe mbawi tawede le mali fo e maggal muɗum fa nde fadde jaafe e nokku ɗo e sen yewtere meɗen e noddirten tous o guérende e nde wara bye.